Downloadani tikumvera nyimbo za pamwamba pa malawiwanga.com.
Ma T C. Yeah.
Ya mafuto dile monganjo ya zipinjo ine dile manja mwa satana abale yanga analisiya gale kaline analitaya gale kaline umoyo wanga ndikusowa pokwile ine ndikusowa chocheta ine Koma, usandele nkawa, diyambo yeyeka, yemo ya kusunge iwe, usandele nkawa, diyambo yeyesu, yemo ya kusunge iwe, dimazi wake, abambo wanga, anandisi ya kale kaline, anandisi ya kale kaline. Sana badwe ama yanga adandisi ya kale kaline adamwalila kale kaline disana kule amuna angawa adandisi ya kale kaline adandileka kale kaline jone ya sana kule pano ana angawa akusowa zokuja Akusowa sofa laine, oh, koma umoyo wanga Dikusowa pokwe laine, dikusowa zocheta ine Koma ine, usadele nkawa Diyambo yeyeka, yemo ya kusunge iwe Walole lanchi kuti moyo wanga kutukale chonchine walole lanchi kuti ana angawa kutafike chonchine Usadele nkawa, diyambo yeyeka